mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa nanjye Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashakisha babo baburanye hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine na bibiri na gatanu. Murumva umusaza ushakisha abahungu be batatu batandukanye muri mirongo cyenda na kane. Hari intimba yatewe n'abo yabuze ariko azi neza ko batabarutse, ariko hari n'iyo agifite yo kutamenya irengero ry'abasigaye inyuma.
Bajyanye n'undi undi wa kane we bamuteye mu kivu arapfa arapfa.
Komera 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 muzehe komera komera ihangane 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 ndakumva birangora ku kongera kuzamura akababaro mwagize icyo gihe nkabibasubizamo, ariko ndi hano kugira ngo mbakomeze ndakwihanganisha.
Murumva umwana umaze imyaka 27 abonye nyina agenda agiye gusenga azi ko azagaruka, none amaso yaheze mu kirere ariko ntiyiheba, ahora asenga yizera kuzamubona. Turashaka kandi n'irengero ry'umwana w'umurundi wavuye iwabo mu Cibitoke afite imyaka 14 mu mwaka w'igihumbi 1994 mushiki we aramushaka. Mu minota 60 dufite muri aka kanya turatumikira benshi muri mwe mumaze iminsi mudusaba kubatwaza ubutumwa.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 3 yatandukanye na papa we atibuka neza bamubwiye ko yitwa Kari Rwanda. Umwana w'umuhungu yitwa Dano Nsengimana, atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Kigabiro akagari ka Bwiza umudugudu wa Munyinda. Babwiraga mu kanya arashakisha papa we, nicyo cyatumye aza mu kiganiro agasaro kaburaga. Tuguhaye ikaze Nsengimana Dano.
Ndashaka ko nabona ukuntu mbona n'ababyeyi banjye twaburanye.
Ababyeyi bawe bangahe?
N'umubyeyi umwe papa bivye n'umuryango umukomokaho, noneho narabuze kuko ntabwo ndamenya aherereye.
Papa wawe uramuzi? Waramubonye?
Ya, ntabwo nigeze simuzi, sinanamubonye kubera ko navutse mu 1991 leta mu Rwanda yitaba jenoside. Na jenoside ubwo mama yaje gupfa tubaturanye gutya n'umubyeyi wanjye ari we papa.
Mama wawe mbere yuko yitaba Imana komera, yigeze akubwira papa wawe uko yitwaga? Urazi izina rye?
Ya, mama yapfuye mfite nk'umwaka umwe n'igice, niwe simuzi.
Abakureze hari amakuru bigeze baguha kuri papa wawe?
Amakuru bambwira kuri papa, icya mbere bambwiye ko avuka muri Congo, icya kabiri bambwira ko yakoraga muri Brasserie ariko yarabaga hano za Kimihurura, afite n'undi rugo bana bashyitsi babazana hano mu Kiyovu.
Yakoraga muri Brasserie yihe? Brasserie yaho ngaho i Kigali, Brasserie yo ku Gisenyi, Brasserie yihe?
Bambwiye ko yakoraga kuri Brasserie Gisenyi.
Yakoraga ku Gisenyi agataha i Kigali. Ugenda umbwira amakuru baguhaye, ndabyumva ari ukiri mutoya, amakuru ndayafata uko yampa, ndagufasha kugira ngo tuyubakire hamwe. Bakubwiye ko papa wawe yakoraga ku Gisenyi ataha i Kigali, yakoraga ari hwadi niho yagumaga? Wambwira ko yarashinzwe ebyiri.
Ngiye bambwiye ko papa yakoraga kuri Brasserie ataha i Kigali, none bambwira ko yatahaga Kimihurura ariko afite bashiki be babaga mu Kiyovu.
Abo bashiki be babaga mu Kiyovu bitwa bande?
Abo babashe kumbwira witwaga Nyabenda, undi witwaga Josiane.
Papa wawe yitwaga nde?
Bambwiraga ko bamwitaga Kari Rwanda.
yicari Rwanda yari umunyarwanda ukomoka muri Congo cyangwa se ari umukongomani waje mu Rwanda kwakora
bizi kuno nyabukuru yarasobanuye yambwiye ko yahuye na mama kubera ko yari umukongomani waje gukushakisha ubuzima mu Rwanda akora mu Rwanda kuko umukecuru yaje kumbwira yuko bahuriye Kigali babona na gutyo nyine ubwo mu nyine muzaba papa bateye mama inda ariko bari Kigali ubwo nuko nguko nyine baje kuza kumbwira ayandi makuru mfite.
Uyu Josiane se cyangwa se uyu Nyabenda wabuza aho baherereye
kugeza iyi saha n'abantu bakaga baherereye abenshi barapfuye ntabwo bakiriho gusa amakuru mfite ni uko bambwira ko ngo bashobora kuba harimo umwe hagati ya Josiane cya Nyabenda arimo uba mu Bubiligi undi akaba ari i Kigali cyari muri Congo kuko amakuru bambwiye ko mama apfa bose baje kumushyingura abapapa na bashiki be bose baje kumushyingura ariko kubera ko nawe muto ntabwo nzi ngo baraje cyane baje kurumva nitwe umwaka umwe n'igice kandi umwana w'umwaka umwe n'igice bananiki nabaza
nyogokuru wawe yaba yarakubwiye niba Josiane cyangwa se Nyabenda bakuzi ku buryo uvuze izina ryawe bakumenya
yarabimbwiye yarambwiye ngo bari bazi kuko urabona bari bazi dano bagiye ubundi ibyo Nsengimana mvuga bari nyitse ngiye kwa muganga kwa kundi uburwaye mu 2004 nibwo barinyise naho ubundi bo bazi dano kuko yambwiye ko uwo Nyabenda yakundaga kuba igisenyi ubwo rero arambwiye ati nurangiza uzashakishe uvuga ko witwa dano
barakuzi neza ko witwa dano
barabizi neza kuko bajyaga baza no kunsura icyo gihe ngo mama arwaye yenda gupfa numva ko baje bakanamurwaza bahamara igihe niko amakuru ambwira.
Iri zina rya papa wawe Kari Rwanda ni izina rye nyaryo cyangwa se ni irihimbano nta rindi zina afite
kubera yuko nta rindi zibambwira ko nabambwiraga bambwiraga ko yajyaga aza anatwa afite n'imodoka yitwaye urebye rero nababaza andi mazina bakambwira bati reka reka ubwo bambwiye yuko ngo uwo Nyabenda ari we waje gushaka ajya gushaka mu Bubiligi abona umugabo mu Bubiligi aba aragiye.
Nsengimana niba papa wawe ariho akaba yaragize akanya ko kwiga ikinyarwanda igihe yakoraga muri Brazil yabrarirwa ku Gisenyi niba kumva nicyo ushaka kumubwira nk'umwana kivuge mu kinyarwanda nacyumva azabaririza bazamubwira icyo ushaka kumubwira usigaranye umurota umwe rwose ufate umubwire icyo ufite
namubwira ngo mfite amatsiko yo kumubona kandi nkumva nakongera ngahura nawe kubera yuko byazanshimisha ndumva nanicyishimo nazagira mu mutima wanjye nazishima cyane nongeye kumubona ukundi.
Nsengimana dano ndabikwifuriza nanjye ndibwira ko umwana wese nta kindi yifuza uretse kumenya umubyeyi tuzagufasha hano mu gasaro kabura uko dushoboye kugira ngo niba papa wawe Kari Rwanda kiriho tumubone tubahuze tugufashe kongera kugira ibyishimo by'umwana. Ngaho rero komera ndagushimye cyane kuba waritabaje ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika.
Murakoze n'ukuri Imana ibahe umugisha murakoze kudufasha kandi n'ukuri mbifurije umugisha rwose tuwiteka abahe umugisha kuba mwaradutekeje abantu babuze ababyeyi baburanye n'ababo rwose tuba tubasabiye umugisha Imana izabahe umugisha.
Agasaro kaburaga
Nyiribambe Serafine utuye mu kale ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga mu kagari ka Nyarupfubire umudugudu nawo ni Nyarupfubire arashakisha papa we Esosteni Handi Ntwari yamuheruka afite amezi abiri batandukaniye ahitwa Kananga mu cyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Ndashakisha papa.
Papa wawe yitwa nde?
Yitwa Sosteni, Harindi Ntwari Sosteni.
None mwaburanye ryari?
Yaburanye na mama 94 mu ntambara.
Bari bageze he?
Baburaniye muri Congo.
Muri Congo mu kahe gace?
Bari nageze mu mujyi twagasavanga benda kwambuka.
Icyo gihe muri 94 wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite amezi abiri, ariko ba data wacu bajya babimbwira.
Bakubwira uko byagenze?
Ba mama kuri uko byagenze.
Mama wawe se we ntacyo yibuka?
Nawe arabyibuka, nyine yambwiraga ko bambukaga, nyine batandukanye, igihe benda kwambuka bajya Kananga.
Kananga yego.
Nuko niho batandukaniye nyine baraburana, we ngo yashakaga kwambuka ajya hakurya.
Hanyuma mama wawe we aguma hakuno?
Mama we yagumye hakuno, nuko barahunguka barashyira baza mu Rwanda.
Icyo gihe mama wawe yaraguhetse?
Icyo gihe mama yari amezi afite amezi abiri.
Kuva icyo gihe nta kandi gakuru mwigeze mumenya bivukana ko arikira umwana, ariko aho umaze gukurira hari icyo mama yigeze akubwira, papa wawe yigeze yongera kumushaka, hari agakuru ke yongeye kumenya?
Njyewe nasigari kubareba ndababura, umuntu nyine nari mbwiye ngo andangire aho muherereye, arambwira ati ntabwo nabimenya keretse kuzitonda tugashaka nimero zabo tuzira mu rugo. Nuko ndagenda ndatuza, ndavuga ngo umva rero wa mwana uzakora ariko ushaka, ariko ndashyira zibona. Nuko ejo bundi rero sinzi ukuntu nakurikiranye ikiganiro Agasaro kabuze, numva uko bigenda, nanjye rero bigenza gutyo, nibwo ngubu nibwo nyimushaka.
Ubu nibwo bwa mbere
ushatse papa? Ariko amakuru naba mfite nibwo bwa mbere nshatse papa.
Wari ugiye kumbwira amakuru waba ufite na yahe?
Hari amakuru umuntu yigise kuma ngo papa ariho ngo aba muri Congo.
Yego.
Ngo bari bari kumwe. Ubwo rero yagiye kuma nimero ziwe, nongeye kumuhamagara barambwira ngo yapfuye.
Uwo muntu nyakwigendera wakubwiye ko yaraza aho papa waherereye, ugenekereje nta karere yakubwiye, nta hantu wibuka, nta jambo na rimwe wibuka yakubwiye ati yari mu mujyi umeze gutyo uvuga uri mu runuru, nta kantu wibuka yakubwiye?
Muri Zambi, Mozambique, muri Zambia.
Ah, muri Zambia cyangwa muri Mozambique?
Muri Mozambique.
Yakwiye ko ari muri Mozambique. Mozambique rero ntabwo ari muri Congo. Mozambique ntabwo ari muri Congo, Mozambique ni ikindi gihugu.
Yego.
Niba papa wawe ari muri icyo gihugu cya Mozambique, nibutse yabumva ijwi rya Amerika ko papa wawe yitwa Sosteni Harindira Ntwari, niba ari muri Mozambique azumva ijwi rya Amerika, azakumva, azumva amakuru yawe, ngaho gira icyo umubwira nyiribambe we, gira icyo ubwira papa wawe.
Mungu, mana ndamusuze cyane, cyamunye kumaso kumaso tutabonana, cyatukanavugana basi yenda narangiza nkanitiye.
Ngaho umubwira amakuru ya mama wawe.
Amakuru ya mama araho, araho, njye njyenyine afite turi kumwe. Araho ni inkumi, arakomeye, ariko uretse ko nyine ibyo bitabura ko yabuze umugabo we, nawe aramusuhuza cyane. N'abavandimwe baracyariho be, uretse Mukeshimana witabye ejo bundi, nimba nyumva nyine arabyumva. N'abandi bose baraho.
Abandi bavandimwe be ni bande?
Uwitwa Nseka nabo, hari uwitwa Olivier, hari uwitwa Diyeri, hari uwitwa Niyonsaba, abo bose nyine nimba bumva arabamenye.
Azabamenya. None se wowe yagusize ufite amezi abiri, wari gato, warakuze, uwo mukobwa w'imyaka 28, ngaho ibwire papa wawe, mubwire uti papa ubu narakuze, ubu se wimariye iki? Mubwire amakuru yawe gato. Usigaranye umunota umwe kugira ngo turangize.
Papa ndamusuhuza cyane, ndi inkumi ishima Imana, narize ngeramo hagati mu bushobozi nimba nyumva nyine, nuko turi ndi kumwe na mama, turacyacumbitse, turi mu bukode, nuko nyine nuko tubayeho. Umubwira ati n'isambu yawe famiye yawe yarayimwimye, wakerekane wiyizira.
ubwo niba kumva azafata ikemezo gikwiye. Nongere ngushimire kuba warihanganye ugafata igihe cyo kugira ngo utegereze kano kanya kugira ngo uze mu kiganiro agasaro kaburaga, kandi niba papa wawe Sostene Harinda Intwari akumva akabari muri Mozambique cyangwa se mu kindi gihugu utarabyumvise neza, agashobora kuba kiri muri Zambia cyangwa se mu kindi gihugu, ubwo nuwamumenya yamubwira ko umukobwa we amushaka. Ndagushimye cyane rero,
naba mongereye neza, Imana azabaha umugisha. Samwe cyane.
Urakoze cyane Serafina Nyiribambe, ngaho ukomere ugira amahoro.
Yego namwe murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 27 umwana witwa Muhawe Nayo Maria avutse, avukira mu nkambi ya Kalehe, yahunganye n'ababyeyi be ari uruhinja kugeza ahitwa Bamanya mu kirwa cy'Amaheba mu nkengero z'umujyi wa Mbandaka muri Congo. Papa we Viateur Nahayo amaze amezi 6 ategereje kuza mu kiganiro agasaruka buraga. Inkuru ya Maria Muhawe Nayo ni inkuru y'umwana wahawe abamurira kugira ngo bamuramire. Ibintu bigeze wa Ndabaga, papa we na nubu ntasinzira. Dore inkuru ya Viateur Nahayo ari mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, akagari ka Kagoma, si umudugudu wa Kiruhura.
Natangiye gushakisha muri 1998 tubungutse niyambagaza kuwa ruje na nini miyango ya Gatulika, ariko baranga bavuga ko aho hantu ari kure batashobora kumenya amakuru yaho. Ubwo aho numvise ikiganiro nibwo nanjye nagerageje gushakisha buryo kinamenya inzira binyuramo kugira ngo mbonane n'ijwi rya Amerika, nza kubona umufasha amfasha kubona inimero y'uyu munyamakuru uri Kigali Eric, niko kumwandikira. Hanyuma mwandikire niko kumbwira yo kumusaba ko ashyira ku rutonde. Ntibwo numvise mu mahugu hari mu kwezi kwa 7 nibwo yashyize ku rutonde.
Warakoze cyane gutegereza, igihe kirageze. None uwo urangisha ninde Nahayo?
Uwo ndangisha ni umwana wanjye w'imfura nabyaye muri 1995 ubwo twari mu buhungiro, dore nabwo nashakiye mu buhungiro. Hanyuma uwo mwana avukira mu cyahoze ari nkambi ya Kalehe, aho intambara zibereye. Ubwo twakomeje urugendo tugera za Masisi, i Masisi tugira Rucuro, none umwana ahetswe ubwo hari muri 1996. Turakomeza tugera za Kisangani, Kisangani tujya za Ikera Opara, ko twari kwambuka inzuzi iyo za Ekwateri, niko kugera Bandaka. Ubwo Bandaka rero niho yaje kuburira kubera ibihe bidasanzwe by'intambara idasanzwe ikomeye.
Iyo uvuga ko ariho yaje kuburira, umwana w'uruhinja mwajyanye muhetse yavuye mu mugongo ate, yabuze ate, byagenze gute?
Uko yabuze hari mu gitondo cy'ifatwa ry'umujyi wa Bandaka. Hanyuma kuko abantu bakuru ntaho bashoboraga guhishwa, ariko mu butabazi bwa Banyekongo bafataga abana b'impinja atiri mu gihe abana batazi kuvuga, umwana utazi kuvuga ko ariwe bafata bakamugumana, abandi tugakomeza tuyungutara mu mashyamba. Ubwo mama we rero muri uko kuburana mu masasu y'igitondo, nibwo yaje kugenda asanga aho bari gutanga abana babara mu mwaka, aho yari kumwe n'umudamu w'umunyabutare w'igikara, ambwira ko umwana ndetse ubu yari yambaye agapantara gatukura, ndumva ariko yari yamwambitse mu gitondo, ariko amusigana n'igishora kirimo amabara y'umuhondo n'umweru, amusiga ahantu mu kirwa cya Mareba Kibandaka hafi y'aho twategeraga indege.
None se uwo mwana birumvikana, nimba mbyumva neza, hari abantu babagira neza bavuze bati nimuduha abana tubasigarane mwebwe mugende, abo bantu mwahaga abana hari akazi na kabo muzi, uwo mwana mumutanga hari ababwiye ati ndamwakiriye, hari agapapuro yabahaye ati nimugende nimugaruka nzamubasubiza, byagenze gute?
Ni ukuvuga twarongotanaga mu mashyamba, madamu yari yasigaye inyuma, hanyuma aho amariye kungeraho amakuru ambwira ko umwana bo bahise bagira ahantu bari kumwe n'undi mama bakavuga ati muzane abo bana ngo ambwira ko umwana yamuhaye umumama yari ari kumwe ngo n'umuhungu we ariko yaje kumusobanura ambwira ko ngo yari nk'umugabo.
None se aho ku kirwa cy'amaheba mwasize abana nyuma ugarutse mu Rwanda ugasiga imfura yawe inyuma aho ngaho mu nkengero za Mbandaka, wigeze utekereza kuvuga uti igihe nikigera nzagerageza nsubireho njye kureba aho nasize imfura yanjye?
Nagerageje kwiyambaza nk'abapadiri kuko ari bo bakunze kugenda cyane, nabaza akavuga ati aho hantu za Mbandaka ni kure cyane nta makuru wamenya atawuhantu hano wahagera. Ubwo rero kubw'amahirwe y'impuhwe z'Imana numva Imana yarabakoresheje abantu batangiye kurangisha niho nanjye kujya ku murongo mvuga inti wavuga aya mazina y'umwana nkasobanura amakuru wenda Uwiteka aba yakimurinze na amakuru yakumvwa hanyuma nawe agashobora kuba yabona ababyeyi be agataha mu gihugu cy'ababyeyi be.
None izina ry'umwana wawe urangisha rimbwire yitwa nde?
Umwana wanjye yitwa Muhawe nayo Marie Edite, yasigaye aho ngaho i Mbandaka uvuye ku kibuga cy'indege aho indege zazanaga abantu i Kigali muri 1997 hari mu kwezi kwa gatanu nko mu birometero bibiri.
Mu birometero bibiri uvuye ku kibuga cy'indege ariko ni rwagati mu muruzi rwa Congo
kuri Freze Desire Nyeri. Freze yaramanukaga ariko kubera ko twari tugiye muri izo santere ahantu turi nka cyane duhuru tugira ngo mu nkengero ze za Freve aho Freze iri kugenda niba ariko turi mu mazi n'ubundi ariko twumva ibiza mu mazi hakurya n'ubundi aho twari twabaga hari ngo kari mu mazi.
None ubu wagerageza gusubira Mbanda kagashakisha icyo kirwa cy'amaheba agashaka uko yabona umwana wawe Marie Edite Muhawe nayo yabariza he? Hari agasantere gahari, hari akaduka gahari, uretse uwo mugabo n'uwo mugore mwasigiye umwana hashize imyaka 27 abantu barakuze barahindutse, ariko se hari akantu wambwira umuntu yaheraho akavuga ati ugakoresheje wahagira abo bantu mwasigiye abana bari ni iki kibaranga basengeraga he bavugaga uruhe rurimi?
Ubu bavugaga ibirebana n'iringara, n'iringara bakoreshaga n'igifaransa. Ariko uvuye aho ngaho kuko tumaze kuva muri ako karwa muri iki kirwa kuko cy'uruzi twarazamutse duhita duhindukira kuri iyo santere, muravuga ati ni muri santere banyuzemo, hanyuma twe bahitaga baduhereza impungure duhita tugera mu modoka za HCR zigahita zitugeza ku kibuga cy'indege. Ugeze aho ngaho imodoka zashyiraga abantu ku kibuga cy'indege uvuye mu mujyi wa Mbandaka, ndani ko twari mu mujyi wa Mbandaka hafi yaho ibyombo byapakiraga abantu ko niho twagira ikibazo dusubira mu kuboko kw'iburyo muri ako gace.
Viateur Nahayo, ndagushimye cyane kuba waritabaje Ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo tugufashe kubona imfura yawe Marie Edite Muhawe nayo. Urakoze kuri ayo makuru kandi ngushimiye kwihangana, bategereje igihe kirekire ukomere tuzafatanya kumushaka.
Nanjye ndabashimiye, Imana ikomeza ibakomeze ibongerere imigisha myinshi kuguma gufasha abana babuze Uwiteka akazajya abacyura mu gihugu cyabo, kandi ukomeze Imana ikomeza turindire rwose tugukurikira turi benshi, kandi amasengesho y'abana b'Imana namaguma kubageraho cyane, mukomeze.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga Dismas Hatungimana n'umurundi utuye ikigadi igikondo mu karere ka Kicukiro murenge wa Kigarama umudugudu wa Kimisange, ararangisha musaza w'umugore we Richard Hakizimana wari utuye mu Cibitoke. Dismas Hatungimana, ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Ego, murakoze cyane.
None uri mu kiganiro Agasaro Kaburaga, niki kikuzanye muri iki kiganiro?
Miki kiganiro kuko nari mazigenza ntegera iki kiganiro cy'agasaro kabuze numva yuko mwagiye ico mufashije ico gihe nari ndi kumwe na madamu ambwira yuko hari musaza we yabuze
uwo musaza we yamuguriye he
uwo musaza we yabuze mu 1994 i Burundi hari Burundi baba mu cibitoke ubwo musaza we baramubura baburana mu ico gihe nyene mu ntambara ariko mu nyuma baza kumva yuko we yoba yari ahungiye muri Congo ubwo rero bararindira baraja kureba muri Congo baramubura aho bageze bababwira yuko yoba yagiye gutura ngo ikaremi aho yari ari ubwo bwa mbere yari ahavuye
umusaza w'umugore wawe yitwa nde
yitwa Hakizimana Richard
none se muri 1994 baburana yari afite imyaka ingahe
14
ababyeyi babo bari hehe
babana mu cibitoki nye
bava mu cibitoki bahungira mu cyahoze kitwa Zaire
we yagiye wenyine baraburanye kwa kwa kunda abantu bahunga ukamenya bamwe bajanye hari abandi hariya baraburanye rero n'ico gi
Hakizimana ajya
muri Congo
muri Congo mushikiwe aguma mu cibitoki
yego baguma mu cibitoki n'abavyeyi biwe bandi bose
kuva icyo gihe kugeza ubu nta makuru birumvikana ko twaje ijambo umufasha wawe yaguhaye amakuru ahagije nanjye nifuza ko wansangiza kugira ngo amfashe gushakisha amakuru mufite kuva yagenda ibuvira umukanyi wambwira guti bagiye kwa mushaka basanga yagiye ikademi yajyanye nande ayo makuru mwayabwiwe nande
makuru mushikiwe wundi avukana na madamu ibamu hari umuntu ngo yaje ava muri Congo aramwiganira ko yabuze mwene musaza wiwe amubwira yuko amuzi yamubonye icyo gihe muri Uvira umushiki wiwe ahita aja muri Congo muri Uvira abantu yamubwiye exactement ahageze bamubwira yuko uwo muntu bamuzi ariko atakibangaho bahita bamuha n'agafoto kiwiwe yari yahasize ubwo avuyeyo wewe bamuhaye nimero za telefone zabo bamubwira ko azabahamagara akababaza yuko boba yaragarutse cyangwa boba baramubonye mbese ibintu nk'ibyo ariko we rero mu nyuma telefone baza kuyimwiba aho mbaza nimero za ba bantu muri Congo ugabura amakuru yose amakuru abaraheze kugeza ico gihe nta kundi kuntu arabona ashobora kuvugana nabo
ako gafoto ka Hakizimana muracyagafite aho ngaho
yego
abo bantu bibuvira bababwiye yuko yagiye karemi nta kindi kintu bababwiye cyadufasha kumenya aho ashobora kuba aherereye ubwo yagiye afite imyaka 14 ni ukuvuga ko uyu munsi afite hafi imyaka 40 nibiri amaze kuba umugabo nta kazi na mwa bamutaziraga hari niki kimuranga
bamutazira kadogo akiri ngaho muri Uvira
yigeze abo mu kadogo muri babandi baba kadogo
simbizi neza wenda kwera bamutazira iryo zina ushobora gusanga yageze muri Congo ico gihe akabaho nabo ubuzima bubi mbese bakaba bamwita kadogo
wowe arakuzi Hakizimana arakuzi azi kuri kumwe na mushikiwe ntabwo abizi mushikiwe ntabwo muri kumwe aho ngaho wowe uri ku kazi
mushikiwe ndi ku kazi ubu mushikiwe ari mu rugo
iyo amukubwira ni iki kintu wambwira cyangwa wavuga muri kano kanya abantu bumva ikiganiro agasaro kaburaga bakumva cyatuma Hakizimana amenya yuko urimo umushakira amahoro kuri kumwe na mushikiwe mushikiwe yitwa nde
mushikiwe yitwa Habyarimana Magnifique
ni iki kintu yakubwiye amwibukiraho cyane n'utuhe dukino bakinaga ni iki wakwibutsa Richard Hakizimana ku buryo yumva koko ko ari mushikiwe umushaka ni iki yamukubwiye
mushikiwe ni muto yamukurikira nk'ubwa gatatu
yego
ico gihe nibaza niwe yari imfura iwabo
yego
yakurikirwa n'undi muhungu yitwa Delphe nawe nyine mu miseze yitabye Imana agakurikirwa n'undi mukobwa yitwa Habyarimana Mireille.
Yego.
Ndese n'ibintu nk'ibyo nk'udukino baba barakinaga ndumva yari akiri muto. Ndikiretse mbajije mudamu nkamwe ngeze mu rugo nagwa nk'amakuru.
Oya, ibyo mpaye birahagije yakumva abavandimwe be akamenya ko muri umuryango mushaka. Ariko se mbere yo kukureka, igihe twazifite kihemo kirarangira, ariko n'ubwa mbere nakiriye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umugabo nkawe ushaka musaza w'umugore we, uwo mufasha wawe, umugore wawe, iyo muri kumwe ubona kuba tabunana na musaza we hari icyo bimugabanya, ubona bimuha umuhangayiko, ubona atanezerewe kubera ko ataza aho Hakizimana yarishaherereye?
Mbese abayumva babaye cyane mu muryango baba bumva bamukeneye cyane, kuko niwe mu bavukana n'abahungu babiri, uwundi yitaba Imana mu minsi heze, ariko bo baguma bumva uko bakeneye kuba babona musaza wabo wundi, byabashimisha cyane. Mu kanya niho navuganye na mukuru we wundi ari Burundi, uwo mukobwa yamukurikira arambwira ati ahubwo kuba unabimbwiye, hari umukozi w'Imana twari twavuganye, ati nawe tuvugana ku byarishariye, mbese mbwira ngo ni Imana yo bigomba imutwereke. Muri makuru ndo uko nyine baba bamufite igishika, babumva uko bamubonye caba ari icizere cyiza cyane, bagira rero bari byiza kuri we.
Niba Hakizimana Richard akumva wowe Dismas Hatungimana, azamenye yuko washakanye na mushikiwe Habyarimana Magnifique, ukaba ushaka amakuru ye, ndahamya yuko tutazatinda kuyamenya. Ngushimire cyane kuba witabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga, ugashakisha musaza w'umugore wawe, kimwe n'abandi Barundi baraho ngaho mu Rwanda, ndetse n'abari mu Burundi n'ahandi bari hose ku isi bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, wadufasha kumenya aho Richard Hakizimana aherereye, byadufasha kumuhuza n'umuryango we umukeneye. Ngaho rero Dismas Hatungimana, ukomere ugira amahoro.
Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Uwizeyimana Vanessa, uzwi ku izina rya Doto, hamwe na musaza we Francis Kurwa, bavutse ari impanga, babuze umubyeyi wabasize mu mwaka w'1996, bari bafite imyaka itatu tu ya basije ababyeyi be bari batuye mu karere ka Kirehe, mu murenge wa Kirehe, akagari ka Kirehe, mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Umubyeyi wabo yitwaga Burasa Glorioza, abavandimwe be bitwa Mukarubuga Devota na musaza we akitwa Rugunzigwa Emile. Aba bana baramushaka kandi barakuze, inkuru yabo tuzayigarukaho mu kiganiro gitaha cy'Agasaro Kaburaga. Muri kano kanya ngiye kwakira umusaza wabuze abana batatu mu mwaka w'1994, wa kane abagizi ba nabi bamutaye mu Kivu. Uwo musaza yitwa François Babiriji, atuye mu karere ka Mugambazi, mu murenge wa Murambi, mu karere ka Rulindo, mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, aho kera bitaga kwa Rwubushishi. Ndaharuzi. None uri hano rero mu kiganiro Agasaro Kaburaga, uri kumwe na Venuste Nshimiyimana. None mbwira, uragira ngo ngufashe iki wa mubyeyi we?
Ndagira ngo umfashe kunshakira abahungu banje batatu babuze.
Abahungu bawe batatu ni bande?
Harimo uwitwa Nyirabahunde Jean Bosco, bamuhemba akazina ka muzehe, hakabamo uwo bitaga Sezora Diogeni, hakabamo uwo bitaga Ikorinyaro Gaburiheri, n'undi mwana witwa Kayitare Jean Pierre, wo kwa wa mwene nyina w'umugore wanjye, ntunze nyine mwene nyina bose, ndetse n'umuryango umwe.
Hanyuma se abo bana bose bagiye he, mwatandukanye mute?
Bambuye aho duhunga ndese nje banashika iremera none abana barakomeza bamarukuru zanga bitsinze baragenda ubwo njye navuga kandi nsinzura kugenda ntago nagerayo njya nigarukira mu rugo abana bagenda batyo baransuka ubwo rero bajyanye n'abashyitsi babo bagiki babo baragarutse rwose n'ababonye bari hano kwikunga
abahungu bo ntibagaruka
abahungu ntago bagaruka bari bajyanye n'undi undi wa kane we bamuteye mu kivu arapfa arapfa
komera komera muzee komera komera ihangane 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 ndakumva birangora ku kongera kuzamura akababaro mwagize icyo gihe nkabibasubizamo ariko ndi hano kugira ngo mbakomeze ndakwihanganisha komera komera ihangane hanyuma dukomeje ngo ufashe kugira ngo umbwire dushobore kumenya aho uriya muhungu wawe Jean Bosco aherereye tumenye aho Diogene aherereye tumenye aho Gabriel aherereye aho Jean Pierre aherereye wihangane abo bashiki wabo bagarutse ambwiraga yuko abo ngabo bo muri kumwe
umwe rwose umari mataka undi turi kumwe hano hepfo mbese waratubanye nk'isaha muraho ngo baje muri iyo ntambara bo baje hano bagiyeho bajugunya babatera babata abahungu barigira abahungu menda guheba n'umukobwa wari warasigayeyo we yageze inyuma byageze hagati araza n'abahehe yabuze ariko yaragengeraho n'abarahati
hanyuma se mu makuru baguhaye bakubwiye yuko basaza babo babasize he
batwe yongeye mu mashyamba nyine mu mashyamba ya Kongo nimo basigaye bararongotana ubwo ngubu nze aho bari bari kumwe gatare bari bahashenya iyo za gatare ngo nibo banaza kayinda aho ngaho abandi basigaye bararongotana ubu bibazigaye ngo mu ishyamba n'uko bavuga ngo zandebe rwose bambonere rwose yewe n'Imana yagufasha nange nange kandi kubwo abantu nange rwose ntabwo bagiye ngo ndenganire rwose
oya ndabyumva ndabyumva wambye ko hari abahungu bawe batatu nimba nibuka neza wambwiye Nyirabahunde Jean Bosco umbwira Senzoga Diogene umbwira Ikore ryayo Gabrieli ariko wongeraho n'undi Kayitare Jean Pierre umbwira yuko ari mwene wanyu ari wa mwene mu Bibiliya
akomoka ahantu ingirwi akomoka ingirwi
ingirye ndaharuza aho ngaho hafi ya butongoyo
muramu we
yego
nyina ari muramu wanjye senuvuga ko wamubyaye yari afite mukuru w'umugore wanjye abo basaza bo barapfuye ari umugore we yarapfuye ntuzira patwe abana be bana be nibo batuye ingirye ubungubu
nawe ni nk'umwana wawe none
ni
umwana wawe aho bari niba bakumva muri kano kanya hano ku ijwi rya Amerika aba bana bakaba bakumva rwose muzehe bubirigi niki wababwira babwira amakuru yo mu Rwanda babwira uko hameze babwira amakuru yiwawe babwira amakuru y'abana bari mu rugo kugira ngo nabo bumve ako kantu ko mu rugo kababyeyi kabareshya kati mutahe bababwire icyo wifuza kubabwira icyo ufite ku mutima
icyo nifuza kubabwira
yego
bakuru babo turi kumwe ari Cyprien twizeye Imana n'abana be rwose yaraje yashatse umugore yarabyaye abana be barangije universite abandi barangije amashuri makuru nuko ntegereje Imana nawe Inoseni nawe turi kumwe nawe urahari n'abakobwa banjye basikaransiya barahari ndetse wereko twagiye ntegereje Imana nawe arahari ngo turi kumwe abantu bose turi kumwe uretse abo bana batatu kandi babyumva n'abandi baturanye bose twari duturanye hari nk'abana ba Kanyamibwa Pasikari duturanye abo bana bose uko bari mu mashyamba bakwiye kuza dore ko uwabajutse ngo bagumeyo ngiyo bakwiye kumwihobotera bagataha
nizere yuko iyo mpuruza yawe bayumvise Iyo jambo ry'umubyeyi rirareba Jean Bosco Nyirabahunde na Diogene Nzoga na Gabriel ikora ibyayo hamwe na Jean-Pierre Kayitare abo bose urabahamagarira gutaha uti nimugaruke yego
ndabahamagarira gutaha rwose
ndizera yuko bakumvise kandi ndagushimira ubwizige ndagushimira urukundo ndagushimira ko wihanganye rwo bwose twakomeje kugira ibibazo bya tekinika ariko wagumye hafi ndagushimira ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga dukunda abantu bo mu kigero cyawe bakuze bikagaragara yuko ijwi rya Amerika ryumva n'urubyiruko ndetse namwe mukuze muba mudutega amatwi kandi mudushyigikiye
umva rero yewe
karame
ukora kuvuga rw'ubusisi
yego
rw'ubusisi yari afite abantu b'abanyabwenge batubwiraga ibintu bakatubwira mbese uburyo umwana utitenye na se ngo ntabwo yamenyaga ibyo sekuru yasize avuye
yego
abana nababwiraga ni muze dutahe abana bakanga bati turapfa nabo uwo bari bashoreye uwo waguye mu kivu baramushoreye uwo yaragiye arahera ubonye na bo bataha bakaza nk'ababona
komera ukomeze wihangane Abimana yaguhaye ukomeze ubarebe kandi bakube hafi bagusajishe nabo ngaba bandi nitugira Imana tuzababona nabo baze bakubone hanyuma mukomeze
mu rukundo barebe ne kuzasaza bana nababonye batashoboye Imana ntwashi
komera Imana zagufasha ngaho rero muzeye babiri François ukomere wari mu kiganiro agasaro kaburaga Nyina ajya kugenda agiye gusenga ikigo muri Nyaruguru yagiye amubwiye ati mwana wanjye uzaba umugabo uwitwa Eric Munyaneza amaze imyaka 27 atandukanye n'umubyeyi we witwa Ikeza Domitile bari batuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza umurenge wa Ntyazo akagari ka Cyutamakara umudugudu wabayi ahazwi ku izina ryo ku Ruyenzi Eric Munyaneza ari mu kiganiro agasaro kaburaga
umubyeyi wanjye yitwa Ikeza Domitile ubwo yaje kugenda ajyanye n'abandi bantu harimo marume wanjye bitange barambirwa karaveri ajyana n'undi mugabo witwa Agostini bari bagiye gusenga ikibeho muri za 95 icyo gihe igihe nari umwana bamaze kugenda bagenda bagiye ntibagaruka ndibuka icyo gihe uwo mugabo wabajyanye yabwiye mama mbese wagumye hano kazi rero umwana atazikerera umwana agahinda ubwo rero kuva icyo gihe yagenda yagiye nagerageje gusenga ndashakisha ahashobokaga mbona ndababuze kugeza isaha baragiye twarategereje ababyeyi abavandimwe bose ntituzi ngo bagiye hehe
none se niba numva neza uyu uwo mugabo uvuga gusitine bajyanye barasenganaga gusa yari inshuti ye yakoraga kahe kazi
uwo mugabo barasenganaga yari inshuti na marume yari inshuti ye cyane ariko babaga mu bintu byo gusenga cyane ubundi yari mu Bugesera bari barahuriye mu bintu byo gusenga iyo za kibeho
hanyuma se kuba yaramubwiye ngo ibyo byo gusenga wabyihoreye aho kugira ngo uziterera umwana agahinda iryo jambo wararyiyumviye wari ukiri umwana wari kubwiye
iryo jambo nararyumvise nubwo nari umwana ariko nararyumvise uwo mugabo yajyaga atubwira ngo hari igihe nzagenda nkazagaruka maze kubwiriza ibihugu byinshi bya Afurika mbizengurutse niba rero yarumvaga ari mu gihe cyo kugenda sindiye nana arantu bajyaga bajya ahantu bita za Nyabimata ukumbwe kiriho na Nyabimata hari umugabo bararaga bitaga nibagizina bye ariko naje kujya kwiga hafi yaho njayo maze kujyayo yo no kumubaza nabaza nese aba bantu baje ndamusobanurira uyu mugabo ko yagagaza hano no akaza akarara mukaganira bahirukana urya mugabo arambwira ati rero abo bantu icyo gihe uvuga baje ntabwo bagezana arambwira ati cyakoze haje umwe wari ubakurije ambwira yuko abandi bakize ikiriho ati ahubwo nayo numvaga narabuze amakuru yabo nibaza uko bimeze byaranyubahita ahubwo urakoze nayo nibazaga byaranyubiye nibaza aho uzagiye narumvise numva yuko bo baheze ishireho we ajya aho ngozanya bimata ariko nyuma hajya gusubirayo ngo ajya kubareba amusezeye kuko ibyo gihe rero nta makuru yandi tuzi byagarukiye aho ngaho.
Reka nongere ngusubize ikibeho ubwo ugeze i Nyabimata bajya gusenga ikibeho wongera wibutsa numva ijwi rya Amerika ni mu wuhe mwaka?
Ni muri 1995.
Kuva muri 1995 kugeza ubu hari ikintu kigeze kibi kibeho wavuga yuko umubyeyi wawe yaba yarakibuyemo ari nk'uruvunge ruhabaye hakagira abantu baha komerekera cyangwa bahangwa hari cyahabaye?
Okay, muri make muri icyo gihe icyo numvise ni uko hariyo abantu bahunga abantu bapfa bagenda ariko nta makuru mfite niba barabaguye niba baba barahunze ariko njyewe mu kwizera umutima wanjye numva yumvise yuko baba barahunganye n'abahunze ariko nanjye ntazi ngo bari hehe nta kintu gice kindi nigeze mpumva kuko nari umwana.
Igihe bagiye gusenga bavuga ko bagiye ikibeho gusenga bagiye bahasanga impunzi zari zihari n'imbere yuko inkambi za kibeho zifungwa
n'imbere yaho
ni ukuvuga yuko niba ibyo bintu byarabaye bahari bashobora kuba baravuye mu nkambi yenda bakahunga bakajya ahandi hantu cyangwa se bakaba batarashoboye kuva muri izo nkambi. Urashakisha abantu bavuye mu rugo bajyanye hanyuma bose ntibagaruka kandi hari umwe wambwiye yuko yababwiye ati wakwigumiye hano kugira ngo uzatere umwana wa gahinda. Uwo muntu wamujyanye cyangwa wamubwiye ayo magambo yaba yari azi neza ko agiye atazagaruka?
Icyo nkeka yari umukatolika ariko wasengaga Imana cyane kandi wajyaga ibintu by'amayerekwa cyane kuko yari ashimisha n'umusozi wose ukabona ko mbega atandukanye nyize atandukanye y'abakatolika n'ubwo ari umukatolika ariko rero ugasanga we yari atubwira ngo igihe kimwe nzagenda nzagaruke maze tuzenguruka ibihugu bya Afurika. Icyo rero nacyo kintu cyagiye kintera kumva yuko wenda baba baragiye gutyo bakagenda bagiye kumva ko baba bakiyeho
ariko se ukaba unanisobanurira impamvu umubyeyi wawe mama wawe ukubyara yagenda akamara imyaka 27 atarasubije amaso inyuma ngo avuge ati nasize ikibondo inyuma?
Nanjye nacyo icyo ni cyo kibaza nanjye nagiye mbitekereza ndavuga nise ni gute umuntu yajyanye n'abantu bagera muri 5 muri 4 gutyo niba bageze ikigihe nta gusubiza amaso inyuma ariko maze gukurikira cya kiganiro cyawe numva ngize kwizera ndavuga ni ukwemeze kose numva n'abandi bantu bagiye bagira kristo nk'izange numva ngize kwizera yuko mbizeremo yuko yazaboneka.
Mama wawe aramutse ariho nibutsa mumva ijwi rya Amerika ko yitwa Ikeza Domitira niba akiriho akaba ari kumwe na ngeye barambirwa Claveri bagenda muri Afurika bigisha ijambo ry'Imana niba bariho bakaba bakumva cyane cyane mama wawe nicyo ushaka kumubwira nk'umwana usigaranye umunota umwe kugira ngo turangize ikiganiro?
Yego namubwira nti mubyeyi wanjye ndagukunda nuko wansize umbwira ngo uzabe umugabo yuko nayo nabaye umugabo kuko mama yigeze ambwira ngo umwana wanjye uzaba umugabo n'imodoka uzayigura. Ntabwo ntikintego wansigiye narazikomeje nabaye umugabo kandi ndagukunda no nzanzafatira n'umubyeyi wanjye n'umuryango wose hanyu uramukunda uramukumbuye.
Eric Manakiza, ni modoka warayiguze?
Oya, ariko biri mu nzira, niba basimaze kubaka urumva rero biri mu nzira, nabyo biri mu nzira.
Imana igufashe ikongerere imigisha, utunge utunganirwe icyo umubyeyi yasize akuraze, uzakigereho kandi Imana ni gufasha akabakiriho tukazamubona, ubwo byaba ari ibintu byiza byaza kukongerera ibyishimo. Ndagushimye cyane kuba warihanganye, ntabwo watezutse gukomeza kutwibutsa, ubu guti ndashaka kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, natwe twishimiye kukwakira kandi ndagushimiye.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 60 uwitwa Telesphore Sibomana atandukanye n'abavandimwe be, bagiye berekeza muri Congo. Abo ni mushiki we Alvera Kamacurira n'umugabo we Matthias Nkuriyingoma. Telesphore Sibomana atuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro mu mudugudu wa Matyazo.
Murakurikirana ikiganiro cyanyu cy'Agasaro Kaburaga. Muri iyo ndagikurikirana rwose ntabwo kijya kikunda kunshika. Noneho nkaba mfite mushiki wanjye n'umugabo baragiye Kongo kera n'umwana, na n'ubu ntabwo nzi amakuru yabo.
Bagiye muri Kongo ryari?
Bagiye ndi umwana muri 62 gutyo na rimwe.
Ni kera birumvikana. Mushiki wawe yitwa nde?
Mushiki wanjye yitwa Kamacurira Alivera.
Naho umugabo we?
Umugabo yitwa Nkuriyingoma Matias.
None se muherukana ryari? Wakuze utababona, ntiwigeze ubakigera kuva bagenda?
Uko rero abana bari bafite abana batatu. Abo bana nibo nzi bagiye bafite. Umwe yitwa Nkurunziza, umukuru yitwa Nkurunziza, umukurikiye akitwa Musominari, umukurikiye akaba umukobwa witwaga Mukamana. Noneho rero abo bana bamaze bya bindi abana bakinisha ngo baratwika imbeba, batwitse inzu yabo ihiramo ibintu byinshi, agahinda karabica, bahita bavuga ngo barimutse. Ubwo baragenda bajya Kongo. Icyo gihe nkajya numva bavuga ngo bakavuga ngo batuye ko batuye muri Kivu, muri Kigereho. Njya numva ngo hari Kivu y'Amajyepfo cyangwa Kivu y'Amajyaruguru, ariko ntabwo nzi. Ariko icyo gihe baravuga ngo ni yari Kivu Noru bavugaga.
Kivu Noru ubwo ni y'Amajyaruguru.
Noneho nanone abandi bakavuga ngo bari batumva ahantu bita Imuvumo, niba ari Imuvumo. Na n'ubu rero agahinda karanyishe, nkavuge neza ntabwo namenya icyerekezo cyabo, sinamenya niba muri uwo muryango wabo hari umuntu waba uhari. Wenda aho bari batuye mbere ubu hitwa mu karere ka Gakenke, bari batuye ahantu bita Ikarukungu.
Bari batuye Ikarukungu?
Bari batuye Ikarukungu, hafi y'ahantu bita Kumurambo.
Mushiki wawe aramutse akumvise kumva hari umuntu witwa Telesphore Sibomana umurangisha, yamumenya arakwibuka, yagusize ufite imyaka ingahe?
Yasize ndi muto cyane, ariko hari uwo abo yakwibuka bakurikirana nawe. Kubera ari imfura ya mama, ndetse ni imfura ya mama na data, akaba umuhungu wamukurikiraga yari umugabo nawe birumvikana ntakira, ariko yitwa Munyarugarama Simoni.
Yego.
Noneho hakaba hari n'umukobwa wakurikiranaga bita Nyirakarire baracyanye, ariko Nyirakarire hakaba n'undi witwaga Mwumva Neza Yohana. Abo ngabo rwose numva yabamenya aramutse akiriho. data rero nanone yitwaga nkunzi umwami nawe ntabwo akiriho na mama yitwaga Nyirabatega nawe ntabwo akiriho
hanyuma se umugabo we wambwiye ko yitwa Nkuriyingoma Matias nta bene wabo basigaye hafa aho ngaho utuye
ubu rero njyewe nsigaye ntuye nyine inaha muri Rwamagana ariko bo bari batuye mu karere ka Gakenke bari bafite umugabo bari bafite uwo musiki wanjye yari afite umugabo wabo witwaga Rukazihogo
nawe nta gakuru ke uzi ntiwamenya niba akiriho
nawe nta gakuru ke nzi ntabwo namenya niba akiriho ariko muri uwo muryango harimo undi muntu witwa Serishihe
none se ninde usigaye mu muryango mugari w'iwanyu ninde ukiriho uretse wowe ku buryo wabwira amacurira ati aba ngaba baracyariho uzaze kubasura cyangwa uzatubwira uherereye tugusure
igaragara cyo umugore w'uwo musaza witwa Munyarugarama uwo mugore aracyariho
yego
aracyariho usibye ko ubu ngubu arwariye mu bitaro by'Inemba aracyariho ariko nanone n'umugore w'uwo mugabo wa mukuru wanjye witwaga Mwumva Neza nawe ngo mudamu we aracyariho usibye ko Kamacurira bimuka bagenda Mwumva Neza yaratari yazana umugore ye ariko aramuzi cyane Mwumva Neza rwose aramuzi pe
naho se Nkuru Nziza Musuminadi na Mukamana amakuru yabo
abo bana bishwa banjye rero bahise bagendana n'iwabo ubwo ariko nabo biza twari mu kigero gisa n'ikingana nubwo nari nyirarume ariko twari mu kigero gisa n'ikingana bose ye ubwo rero agasozi rero twari dutuyeho bakitaga Mwumva
Mwumva hegeranye na Mataba Bwana Sumana rero ndagushimiye cyane kuba witabaje agasaro kaburaga kugira ngo turebere hamwe ukuntu twagufasha guhura na mushiki wawe mwatandukanye dore hashize imyaka irenga 60 hafi 61 mutandukanye n'imyaka myinshi ariko urakizera ko bakiriho niyo abatakiriho ariko bakaba bafite abakomokaho bakiriho tuzashakisha turebe aho baherereye niba bari muri iyo kivu y'amajyaruguru cyangwa se bari mu kibakajya handi ushobora no gusanga baraje bari aho ngaho mu Rwanda ariko batazi aho uherereye ushime cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho ukomere
yewe Imana ibahe umugisha icyama nkazumva amakuru yabo rwose murakoze cyane nkunda kucyumva icyo kiganiro rwose Imana ibahe umugisha cyane nari naravuze ngo mbese mama icyama nkabafatisha rwose tukavugana
birabaye muzeni bwiza nanjye birashimishije
murakoze cyane rwose pe
ngaho ukomera ugira umusirimu
murakoze namwe mukomeze kugira umunsi mwiza kandi Imana izabahumba Imana izabahemba nabonye mukora akazi katoroshye
murakoze mwebwe mudufasha kubikora
mukora akazi gakomeye rwose kandi kuko nuko murakoze cyane namwe ndabashimiye rwose
agasaro kaburaga karabonetse
ni kuri iyo nkuru y'umusaza Telesphore Sibomana dusorejeho ikiganiro agasaro kaburaga nongere mbashimire kuba mufata mu mugongo ababuranye n'ababo mukadufasha gushakisha mukaduha amakuru ndibutse ko iyo ushakishije uwawe ubinyujije hano ku ijwi rya Amerika iyo tubonye amakuru tuyatangira hano mugerero mwumva kenshi kugira ngo amakuru abare batazabacika mbibutse kandi ko iki kiganiro kibafasha mwese kandi ku buntu muzirinde ababasaba amafaranga babizeza kuzabageza ku gasaro kaburaga impuhwe n'urukundo mu byimakaze mugire ubuntu nyabuntu naho ubutaha ku ijwi rya Amerika mwari kumwe na Venuste nishimiye Imana
agasaro You.